Honey, mtuto obudenga mpandike balueno. Mule mubinji ebibuma, ebinyigirizo mutima gwange wotaba. Ne uba otuto obudde, nkusabye giyisemu amaaso. Kuba nkwagala.
Bachelor Records.